Downloaded from my love.
Vanstad Bend. Umana wama. Half a minute to rumble summer. Talks on a feet, kill of yama.
Electric hands.
Bend.
Bend.
Huh. Wisha wali fumia pwete rimbo chaso. Nangu loku fusa pa maraimi yaso. Wisha wali pama pwe midanso chaso. Nangu loku shani shapwa wantifi yaso. Sony bounce kuni mbo chaso. Yeshi vika na mumudi ni mbo chaso. Sony bounce kuni mbo chaso. Yeshi vika na mumudi ni mbo chaso. These days was a guy baba na maish. You say you are the ish, then who's the tish? Mwenso nempe pofo na wapela. So chansambu kumpatange chumbu chambasela. Since mwaza mwili fly na laba fende kaya punch. Solo emi lunge na ma punchline muwenga big bench. Mwine pona raw circle with my low circle. If you can't beat us, could join up a table. To bowling oh dear, oh yeah. Gachilaka lipoka fimbo kapoke. Ever win till mumbo kosh. Ganari chula nishi mwe mwari wa tombolilo. Umwana wa ma bad manners. Afumia neti limbo cha ma bad manners. Itakusana fi gelo vya ma bad manners. Spiced up, yes, bondo vya ma buso. Walifumia pwetu limbo chaso. Nangulo kufusa pa ma rhyme yaso. Wushe wali pa ma pwe midanso chaso. Nangulo kushani shapwa wantifi yaso. Sony bounce kuni mbo chaso. Yeshi vika na mumudi ni mbo chaso. Sony bounce kuni mbo chaso. Yeshi vika na mumudi ni mbo chaso. Wushe walifumia pwetu limbo chaso. Nangulo kufusa pa ma rhyme yaso. Wushe wali pa ma pwe midanso chaso. Nangulo kushani shapwa wantifi yaso. Sony bounce kuni mbo chaso. Yeshi vika na mumudi ni mbo chaso. Sony bounce kuni mbo chaso. Yeshi vika na mumudi ni mbo chaso. Na ingila verse too bad ninda wa chapter so. Ama lines amu ya chite capture so. That imu kwate ko evidence. Cause if na mu kote ni dominance. Ini mbo chaso. Yeshi lenga noku stab you see me danso. Wakatwali loku wakaletela noku. Tawala salapu kana ukawe shoku. Yeah, hela mami ulef baking. Ndiye quit that cook setting. Taufo kwisha kona matimu ya kalamba. Kuma sisili ifoko tusangwa. Ifibana fiyama bad manners. Chafumia netilumbo chama bad manners. Itakusana figelo fiyama bad manners. By stop news pondo fiyama buse. Walifumia pwe tilumbo chaso. Nangulo kufusa pa ma rhyme yaso. Wushe walipama pwe midanso chaso. Nangulo kushani shapwa wantifi yaso. Sony bounce kuni mbo chaso. Yeshi vika na mumudi ni mbo chaso. Sony bounce bounce kuni mbo chaso. Yeshi vika na mumudi ni mbo chaso. Wushe walifumia pwe tilu mbo chaso. Nangulo kufusa pa ma rhyme yaso. Wushe walipama pwe midanso chaso. Nangulo kushani shapwa wantifi yaso. Sony bounce kuni mbo chaso. Yeshi vika na mumudi ni mbo chaso. Sony bounce kuni mbo chaso. Yeshi vika na mumudi ni mbo chaso. Yeah. Hey, so fine, bani. I go by the name of a winner, okay? No need no cool and the guy need a coach the folk point the mud. Bend! Umana wama. Afu mia netsuru mbotama. Talk son of a girl of yama. Bend! West couple and niggas I see.
Download it from ilovezedmusic.com.
Hehehehe